Ndiyavuya ngokuhlwa nje kwakhona ukunibulisa egameni leyethu ethandekayo iNkosi uYesu ovukileyo unyana kaThixo. Baye, nobakhe ubukho bebusele bulapha xa bendingena. Ye, silindele ukubona ukugqithisileyo okuninzi ngaphezulu kwakho konke ebesinokukwenza okanye sikucinge ngokuhlwa nje ukuba uThixo uyakuthulula phezu kwethu ezakhe intsikelelo aze enze mkhulu uYesu Kristu phakathi kwethu. Bendithetha ngokuhlwa nje kwazo zombini ezidlulileyo iintsuku. Ngecawe ebusuku ndicinga ukuba besinenkonzo yempiliso ndaze ngomvulo ebusuku ndashumayela. Saze sakhupha siqale umxholo ngecawe kusasa emnqubeni. Ndiye ndacinga ngeli lixa sisalindele ukuba isihlwele sethu ukufunquka kancinane bendingathanda ukukhe ndithi nje ukuvulela ezam imvakalelo mnandi. Ngolunye lale mihla ukuba uThixo uthandile kwaye eyakundinceda bendingathanda ukuba ndibe neqela lemikhankaso apho ningayi ingene nje ndishumayele okanye ndifundise isibhalo ndize ndibizele esiguqweni ze ndihlele esiguqweni ukuze ndithandazele abantu kanye ngolwa hlobo thina amabhaptizi akudala sasidla ngokwenza ngalo. Mabini kuphela amabhaptizi endiweve sithi amen. Ngoko niphi nina nonke ngokuhlwa nje? Othile wathi, mzalwane uBrenham, wakhe wangu mbhaptizi, ndathi ehe, ndatsho. Ndandishumayela apha eArkansas ngaxesha lithile, umfo omdala umfo waphiliswa, waye benayo, yena waye engumNazarini, wabeleka iintonga zakhe zokuqhwalela ngengomso ejikeleza ekunqumla isixeko enophawu kuzo. UThixo undothule kwezi izolo kusihlwa, kwaye wayekhubazeke kakubi kakhulu. Waye kuselitle rock, waye elolo hlobo isithuba seminyaka emininzi, waye wonke umntu wayemazi uba waye ehamba ejikeleza enomnqwazi ubekwe phantsi abe ethengisa iipensil ezikhupha kuloo mnqwazi. Waye wonke umntu wemazi ke yaye nje iqalisile isandula ukwenzeka into enkulu esixekweni. Kwaza ngokuhlwa kwiintsuku eziliqela emva koko ndandishumayela, waza yena waphakama wathi, umzuzu nje mzalwane uBrenham, ungahlupheka xa ndinokukubuza okuthile? Ndathi mna, hayi mhlekazi. Waza wathi, kuhle. Yena wathi, xa bendikuva uShumayela ndazile ukuba ungumNazarini. Yena wathi, ndaza ndabona bonke aba bantu abangamaPentekoste bethe jikelele apha. Waza uthile wandixelela, wena ungumPentekoste. Wathi, ndikuve usithi kwithuba edlulileyo wena ungumBhaptisti. Wathi, andikufumani oku. Mna ndathi, kuhle, kulula oko. NdingumPentekoste ongumNazarini waseBhaptisti. Injalo loo nto, njalo loo nto, thina nje si yakhona. Owu zihlobo, andingowalo naliphi ihlelo kwawecawe, ndibe futhi ndingowawo xa ewonke ngamanye. Xa ndaqalayo kulena ndathi, uKristu uyintloko yam, le Bhayibhile yincwadi yam yetekisi, lize lona ihlabathi libe libandla lawo. Ke yiloo nto endifuna ukuba yiyo de ndife. Lo ubusuku okanye bubini siza kuzama ukuba siqalise inkonzo yempiliso kwakhona xa sifumana kakade ukubona abamandlalo nezibhedi zokuthwala abagulayo zibekwe zajikeleza apha. Ndingathanda ukubona okuthile, ndincamele kakhulu ukubona okuthile kusenzeka apha eLouisville eKentucky ukuba esi sisizwe sakuthi. Andizange ndaba nolungileyo oko nikubiza njengolungileyo umhlangano eKentucky, kwaye oko andikutsho nganjongo zawubetha ndibe nemininzi emibi kwiindawo ezininzi, kodwa nditsho ukuthi kanye apha kweli lam ikhaya kunzima kakhulu, kunzima nje kakhulu ukuyiqhekeza. Andiyazi ukuba kutheni na, kodwa ndiyaqikelela ukuba kungenxa yokuba uYesu wathi, kwela kuni ilizwe kwanendlela ebekuya kuba ngayo, leyo mhlawumbi indlela kuyiyo, kodwa asikhe sifumane ukukhe sibone emininzi ebalaseleyo imimangaliso. Bendinenkonzo apha malunga nonyaka okanye emibini egqithileyo eJeffersonville, kodwa kwenzeka ukuba ibe ngumfazi owayesuka apha eKentucky ndaweni ithile wayejike wayitshokwe njengayo ukusuka emalungwini akhe ukwehla ukususela esinqeni sakhe ukuya kumalungu akhe egxebe. Waye engazange ahambe ishumi elinesixhenxe leminyaka. Uninzi lwenu lalulapho ngobuya busuku, naye niyayikhumbula loo nto. Kwaye yena waphakama waze wahamba ephuma emnqubeni ngokuqhelekileyo. Ngoko ndingathanda ukuthile kuqalise apha eLouisville, apho ndinokubona khona eyohlobo lwakudala imvuselelo itshayela kwesi sithandekayo sikhulu isixeko apho. Sisixeko sifana nezinye zonke izixeko, singendawo njengokuba zonke ziphuma kanjalo. Niyazi ukuba yinyaniso leyo, andivisi buhlungu uKentucky ngoba ndingumKentucky oku kwam, konke kulungile, kodwa yinyaniso. Inobungendawo eli likhaya lazo zonke iirhangqa neendawo zodidiyela kunye nezingendawo izixhobo nako konke ngokufanayo yenzeka kanye ekujikelezeni iLouisville eKentucky apha ngoko esi sisihlalo sikaSatan, kodwa singasiqhekeza sibe ziingceba ngevangeli kaYesu Kristu ukuba sonke sinokuhlangana ndawonye. Njalo loo nto simele kokumanya amandla ethu size sidudule. Ngaxesha lithile lidlulileyo umvangeli odume kunene elizweni wakha wathi ethetha ngeenkonzo apha wathi, kuhle nantsi into eyiyo, wathi xa ndisiya esixekweni yonke into elizweni jikelele imelwe kukuba ixhase ngezimali imihlangano yam, kungenjalo andisayi kuya. Injalo loo nto, kuhle cinga nje, ndicinga ukuba kukho mhlawumbi amashumi amathandathu okanye asixhenxe amabandla amakhulu asebhaptisi aseLouisville. Yabona kunjani ngamawesile wona, kwaye yeyamawesile idolophu iAsbury ikho entla apha, ingaze ibe nantoni laa ndoda xa inokuza kwesi sixeko kube ngamawesile nje namabhaptisi odwa wayeka amarhabe nezinye. Ngoko mangaphi awegcweleyo ivangeli amabandla akhoyo kwesi sixeko, zimbini okanye zintathu iimishini ukwehla apha ndaweni ithile, amabandla nje amancinci apha naphaya, kwaye wona asedabini elinye lilwa nelinye. Ke xa ungena kufanelwe kukuba ume ekummeleleni kolulungiselelo lwakho. Injalo loo nto, kwaye nditshone wonke umntu kufana nezopolitiko zingena kusemandleni olulungiselelo lwakho utsala kuloo nto iNkosi iya kuyithumela yithanda ngaloo ndlela. Mzalwane, ukuba uYesu Kristu akasosixhaso sam apha kunye nendixhomekeke kuko, ngoko andinanto yimbi ndingaxhomekeka kuyo. Injalo loo nto, yena kukuKristu eliqinileyo ulwalwa nandini yonke eminye imihlaba izintlabathi ezizikayo kum. Ndingasuke ndishumayele kwabahlanu abantu endaziyo uThixo ubathumele ukuza kuva umyalezo kunokuba ndishumayele kwishumi lamawaka elitsalelwe kuyo ngepolitiki. Injalo loo nto, ndikhetha ukubona ibenye eyohlobo lwakudala inguquko esehla ukuya esiguqweni akhale ade abhonge kunokuba ndibone ishumi lamawaka lusima luthi nje, kuhle ndiza kukhe ndiyizame. Uyizame akanguKristu wokuzama, yena ungowokwamkelwa, uphila okanye usifa, uzika okanye urhaqwa, mthathe yena noko kunjalo. Njalo loo nto, ukuba ndiyathandaza thandazele abantu abalishumi lamawaka ngokuhlwanje baze bonke bafe ngakusasa ngomso ngokuhlwa, ndingabe ndibuyele apha futhi ndithandazele abagulayo ndikholwa ukuba ilizwi likaThixo belinyanisile. Njalo loo nto, ukuba bendisifa kuze kubekho isihlanu samawaka abantu abafa kwikhulu leminyaka eyadlulayo abe bebekunaphakathi ithuba elingako bevukile babuyela emhlabeni baze bathi, mzalwane uBrenham musa ukuyithemba yona, yena akachananga, musa ukuyithemba, thina samthemba yena saya saza sasilela. Bendiya kuqhubeka ndisithi yiyekeni ndifele kuYesu Kristu. Injalo loo nto, yayikholelwa yona kwaye leyo intliziyo yam yonke into ihleli kanye kuyo, ndaye ndiyikholwa ngayo yonke intliziyo yam kwaye ndixhomekeke kuye. Ndaye ndiyabathanda abantu bakhe, ndiyanithanda nina ningabemi kunye nam bobukumkani bukaThixo, ndaye ndifuna ukuma igxalaba negxalaba kunye nani sithwale umthwalo. Ngoko ngokuhlwanje ndikhuphe izolo ngokuhlwa bendiza kuthetha ithutyana elincinci ngokuhlwanje. Inkosi ivuma, andifuni kunigcina thuba lide, ndinidine ngoba silindele nohlobo olungaphi kukukhohlisa phambi kweNkosi ngalo mhlangano, kwaye ndilindele uThixo enze okuthile okuya kuqalisa umhlangano uqengqeleke kanye apha esixekweni. Nina thandazani, dlalani eyenu indima kuze wakufika umgwebo sime sonke sithi sayidlala eyethu indima. Kwesamashumi amabini isahluko se-Exodus size siqale ngowesixhenxe umqolo, ndinqwenela ukuthetha nje imizuzu embalwa ukuba uThixo uya kusivumela. Kowona wakha kuhle ndingathi hayi obalaseleyo umxholo kodwa olungileyo umxholo. Kwicawe edlulileyo kwisikolo secawa emnqubeni eJeffersonville siqale kwintlangulo ngegazi. Kwaye naku endizama ukukwenza ukuba ufuna ukwazi ukuba kutheni ndisenza oku apha. Uninzi lwenu luthi aluzange lundive ndishumayela kumkhankaso wempiliso kodwa kwenzeke ngenjongo. Ndiyacinga ukuba ndingaze ndenze imiphefumlo yaphuke ize esiguqweni ngoko ke ndiya kubabalwa nguThixo ngenxa yeLouisville injalo loo nto. Xa abantu besehla ngenene phambi koThixo bathandaze kwaye ngoko baninzi kuni bahlobo abathandazayo nizila ukudla nize noyike ukuthabatha oko benikuthandazela injalo loo nto yabona kuhle akusayi kukunceda nganto ukuzila nokuthandaza ungathanga ube nayo ethile imisebenzi ehamba nakho lonke olwakho ukholo ehlabathini alisayi kukwenzela nentwana le yokulungileyo ungathanga uthabathe inyathelo uphumele phaya uze uqubisane naye uze uyithabatha uphelele apha fanele uye phambili fanelwe nje kukuthabatha inyathelo uphumele phandle uyenze nakanjani na xa ucela nantoni na hamba uye kuyithabatha uthixo uthe yakho ke musa ukuthatha nantoni na engaphelelanga fumana oko ukucelileyo yenza oko uze ufumanise ukuba iphuma kanjani na ehe musa ukuhlehla uze uthi kuhle yakuthatha eyesibini yakuthabatha yokuqala uthixo undithembisile yokuqala yiyo ndiyifunayo kwaye kule minyaka engama-23 ndikhonza yena undinike loo ndawo kwaye ngaye ndisamkholwa nje yena futhi ndimthanda naye endithanda kuya kuba ngaloo ndlela nje ngoba yena ubophelelekile kwelakhe ilizwi nantoni na eniyinqwenelayo xa nithandaza ngolwane ukuba niyifumene niya kuba nayo nako awakuthethayo akunjalo na oko kulungile onke kulungile ndiyathanda ukuniva nisithi amen. Uyazi Dade uHuva, amen, uthetha ukuthi makube njalo kum. Uyazi yaye ndihambela entethweni ndingeva mntu uthi amen ndiye ndikhwanqiseke. Apha ngaxesha lithile lidlulileyo ndandishumayela kwelincinci ibandla ndaze nje nda andinazo ezininzi ezepulpiti izimilo ngokutsho kwe yaqikelela imfundo yezakwalizwi yomhla ke ndiqikelela ukuba ndaba nokungathobeli okuncinane ndaze ndicinga ukuba ndachuma eqongeni epulpitini kanjeya ndaze ndabamba umboko wasesandleni sam ndahlala phaa neenyawo zam zijuza ndishumayela kangangoko ndandinako ndabuyela kum ndandingazazi ukuba ndandisenzani kwimizuzu embalwa ndalahleka futhi ndaya kuzibhaqa ezantsi esiphakathini sendawo yokuhamba ndandidophola imilenze yebhulukhwe yam andazi ukuba kutheni na kodwa eneneni ndandinokukuthanda ukuhlala apho ithuba phela kwento endingathanda ukuyithetha leyo yayindawo apho ndiqinisekileyo ukuba ndandizonwabela ndaye ndahlala kuyo nje iintsuku eziliqela emva koko kwabakho indoda eyeza kum yaze yathi khawutsho yathi ungashumayela kanjani babe bonke aba bantu besithi amen mna ndathi yiloo nto kanye endenza ndishumayele he ndandinentsha endala ndandizingela iimpungutye ndiqikelela ukuba ndinabaninzi basekentucky abahlobo apha abathanda ukuzingela iimpungutye ke yaye ibiye iqine nantoni na ekhoyo ize iye kuyibamba ngaphandle kweqaqa ibiye ingafuni kuba nanto yakwenza naloo nto leya ngoko ibiye ilitshonise phantsi kwemfumba yamahlamvu kwaye ukuphela kwento ekwakumele ndiyenze ndandingafuni kungena ngaphantsi phaya emva kwakhe ndandiqinisekile ngoku ukuphela kwento endandiye ndiyenze ukuphakamisa ihlamvu ndize ndimbambazele ndikhwaze kuye kwedini kuye ize iye kulibamba elo qaqa ngoku ebangaligqwesileyo iqaqa ndilaziyo ngumtyholi kwaye ukuba ufuna ukwenza ukuncinane ukumbambazela khwaza nje amen kanye emzuzwini ndaye ndisiya kumqina emva komzuzu size siye kumbamba yabona niyamazi omdala uBuddy Robinson uninzi lwenu nikhe neva ngaye azange nife ibandla lamanazarini yena wathi nkosi bathi ndinike umqolo onjengesiqobo sesarha undinike oluninzi ulwazi kumacala eziphelo zomphefumlo wam undenze ndilwe umtyholi kususela oko ndisenezinyo elinye ndize ndimkamfule ngesisini ndide ndife ndicinga ukuba yelilungileyo kwaye yiloo nto nje awayenzayo yiloo nto nje awayenzayo ngandlela esondele kwikhulu leminyaka obudala abe sashumayela ivangeli yaweva loo magqala amadala eshumayela ngolo hlobo ngenye imini yenzeka ukuba ndivule unomathotholo kwaze omdala umzalwana ogama lingumodekai F. Ham emalunga nekhulu leminyaka obudala esashumayela ivangeli ndathi Thixo msikelele wanga anganeenkwenkwezi kwisithaba sakhe xa efika phaya umzalwana uhambo andimazi nje nakakhulu ngenye yezi imini ndifuna ukudibana naye phambi kokuba awelele ngaphesheya kwilizwe aze ke abe nokuxhawula izandla kunye nabaninzi esele bengaphaya ndiyazi uya kuba nabaninzi bokuxhawulwa naye xa efika phaya ow ukuba ebeligqala lakudala Inkosi nisikelele ngoku, kwaye ngoku, ngaphambili kokuba singene kweli lizwi, masicele umbhali ehle aze kusityhilela lona. Bawo wethu wasezulwini onobubele, siza kuwe ngokuhlwanje, kweliya lithandekayo lihle kakhulu igama lonyana wakho, uYesu. Sivuma izono zethu, kuba asifanelwanga kulithetha elakhe elingcwele igama. Kuba lonke usapho lwasezulwini luthiywe igama uYesu. Lonke usapho emhlabeni luthiywe igama uYesu. Yaye kwelo gama, onke amadolo ayakugoba, nawo onke amalwimi ayakuvuma kulo. Nokuba angaboni okanye abangcwele. Ngoko, xa sithetha egameni lakhe, uhlobo ebesifanele ukungcangcazela ngalo ezintliziyweni zethu, ngentlonelo, njengokuba sithetha. Ye, sicela egameni lakhe, ngentlonelo, ukuba wena uze kuthi ngokuhlwanje, Nkosi. Silapha embindini wesixeko esikhulu. Esinazo zonke iintlobo zezixhobo athe uSathane wabopha ngazo abantu kumashishini abo ekungcakazeni kwakhe nohenyuzi, irhangqa nemidiza kwaye ooThixo kunye nabaninzi abashumayele epulpitini beyiyeka nje igqithe ngokungathi nje yenye yezi zinto eziqhelekileyo. Kodwa Thixo sinike izwi lesilumkiso okokuba siya kushumayela ivangeli ngokungqalileyo nangokunyaniseka sibeke izembe ezingcanjini zomthi siyeke amasuntsu awe nokuba kuphi na awakhona kodwa sithethe Nkosi sichaze umgwebo phezu kwezi zinto ezinjalo size sishumayele ivangeli yonyana wakho othandekayo uYesu. Thixo siphe okuthile emakwenzeke nekuya kuthi kugungqise esi sicelo kusenzele ubukumkani bukaThixo ukuze nkqu namabandla aziqhubekekela nje ezikoneni eneqoqobana lamalungu. Oh Thixo angalo mabandla angagcwala athi qhu ngabalungileyo aba nesakudala isimo abantu abangcwele bezelwe ngokutsha siphe oko Nkosi kwaye singamkela imvuselelo enesimo sakudala ethunywe nguThixo imvuselelo neyakuthi igungqise ukusuka kwelinye icala esixeko isise kwelinye iphelise yonke inkohlakalo. Oh Thixo ungasiniki etsalekileyo intlangano siphe imvuselelo eyakuthi ivale zonke izikroxo zetywala neyakuthi ilungise izinto yenze abantu beze xa ithe yakhala intsimbi yenkonzo bagxalathelane ukuya esiguqweni baze bathandaze phambi komyalezo kamelusi ukuze balunge. Thixo siphe oko ngoku ngokuhlwanje usenokuba kukho abagulayo apha bawo kwaye ngeli lixa sithetha ngabagulayo okanye ngenxa yabagulayo nabo wanga umoya oyingcwele ungaphilisa bonke abagulayo esakhiweni asindise wonke umoya abize abuye eze ekhaya wonke owileyo asuke kwindlela yakhe yokreqa kwaye ngoku wanga umoya oyingcwele anganguye ondikhokelele kulo mxholo ngokuhlwanje kwaye wanga angathatha izinto zikaThixo aze asebenzise nje isicaka sakhe apha njengesixhobo kwaye wanga uThixo angafumana uzuko kuba sekucela kwelakhe igama. Amen. Kumqolo wesiqhenxe sahluko samashumi amabini enumeri sifunda oku. Waza wathetha uYehova kuMoses esithi, thabatha intonga ulibizele ndawonye ibandla, wena kunye no-Aaron umkhuluwa wakho, nithethe kulwalwa phambi kwamehlo abo, lona liya kunivelisela awakhe amanzi. Ndifuna niqwalasele ukuba awakhe amanzi. Liya kunivelisela awakhe amanzi, ubakhuphele amanzi lawo elulwalweni. Ke uya kunika ibandla kunye nezilwanyana zabo basele. Waza uMoses wayithabatha intonga eyisusa phambi koYehova njengoko ebemiyalele. Waza uMoses no-Aaron baqokelela ibandla ndawonye phambi kweliwa elo. Waza wathi kubo, khanife bavukele ndini sinikhuphele amanzi kweli liwa na. Waza uMoses wasiphakamisa isandla sakhe walibetha ngentonga yakhe iliwa kabini aze amanzi aphuma ngobuninzi laza ke lasela ibandla kwanemfuyo yabo ngokunjalo. Yanga inkosi ingathabatha la ambalwa amazwi ngoku, njengokuba sibuyela kumxholo wethu osusela izolo ebusuku size siwunyusele kule uThixo evuma. Ngaye ngoku ndifuna bonke abagulayo abalapha ngokuhlwanje ngoku uBilly akakhange akhuphe makhadi akuthandazelwa namhlanje ngoba ndimxelele ukuba angenzi njalo. Ndithe, wela nje Billy, uye kuxelela umzalwane uCobble undiyeke nje mna ndizama okuthile ndisenzela uzuko lukaThixo. Ndicela nje uThixo ukuba asincede ukuba asinike imiphefumlo ingene ebukumkanini kunye namakholwa ayakuthi omeleze ukholo lwalo enyukele nkqu. Sele kungekho nanye into engenye ayakuqhubeka nje enyuka aze athi, Thixo, ndiyakukholwa wena elizwini. Nantsolo, nantso eyokuqala nesekuqaleni neyeyona ibangaseleyo indlela. Injalo lonke, thabatha uThixo elizwini lakhe uze ukuba awunako ukukwenza oko ngoko kuba uThixo uthumela ezinye izinto ezinjengezipho nemiqondiso ukukungqinela elakhe ilizwi ukulingqinela lona kulo lonke ikholwa. Ngoku ngecawa besine intlangulo ngegazi sithabatha uIsrayeli ngoku eseluhambeni lwakhe bephuma eYiputa ezekelisa ihlabathi besendleleni yabo eya ePalestina ilizwe elithenjisiweyo. Ndicinga ukuba yinto entle kakhulu, ndiyayithanda nje. Phantsi emalunga naveki zonke hlala phantsi ndifunde laa ncwadi ye-Exodus ukuba ndinako okanye okukangako kwayo endinokuba nako. Ndiyayithanda ngoba ingumzekelo ogqibeleleyo webandla namhlanje isimo nendlela uThixo ahamba ngayo, wahamba ngokuya wathi yena wakwenza ngoko emvelweni ukwenza emoyeni ngoko. Yayibona ngoko wakhokela uIsrayeli ngokwemvelo apho bathi babona bajonga wabakhuphela ngaphandle kwelizwe elithile wabasa kwelinye lemvelo ilizwe. Ngoku thina siqhutywa ngumoya oyingcwele ekuhambeni ngoku ukuya kwelithenjisiweyo ilizwe. Niyakholwa ukuba sisendleleni eya kwelithenjisiweyo ilizwe? Emzini kabawo wam zininzi izindlu, ukuba bekume njalo ngendanixelelayo ndiza kuya kunilungiselela indawo. Ngaba kunjalo ngoko sinelithenjisiweyo ilizwe esiya kulo, kwaye usuku ngalunye luphawula ilitye eliphawula umgama nolunye usuku elinye ilitye elichaza umgama. Kwaye kukho esikhulu nesinyama esithunzi sihleli phayanga phambili kwethu sibizwa ukufa, yaye maxa onke intliziyo yethu ibetha sithabatha elinye inyathelo sisondela kokuya. Ngenye yezintsuku iza kuthabatha ubetho lwayo lokugqibela sibeke siyangena. Ndifuna ukuba ndibe kwelam ixesha ndenze elam iqashiso njengoko ndithemba ukuba nani nonke ngabanye ninjalo ngokuhlwanje. Xa ndisazi ukuba ilele nje phambili kwam kube kufuneka ndihlangane nayo, andifuni kuba ligwala. Ndifuna ukuzibhijela ngengubo yobakhe obulungisa ndihambe ukungena kuko ndisazi oku okokuba ndiqinisekile ngokumazi yena emandleni ovuko lakhe injalo lona, ukuze xa yena ebiza ekhupha kwabafileyo ndiyakubizwa ndikhutshwe kunye nabo baphilileyo. UThixo unguThixo wabaphilileyo. Ngo njengokuba babe nohambo kweli lizwe sifumanise ukuba uThixo wenza wabenzela inceba wazisa intlangulo ngegazi. Ngoku siyafumanisa uzisa intlangulo kwakhona ngamandla. Sifumanise kubusuku obuphambi kobudluleyo ukuba wayenegazi liqatyiwe, nto leyo yayingomhle kakhulu umzekeliso wekholwa wokuba xa ethe wamkela ukufa kukaKristu endaweni yakhe ngoko uye abe ngumntwana kaThixo uqalisa kuhambo lwakhe. Ngoko into elandelayo afanelwe kukuba nayo emva kokuba esindisiwe ngokomoya, ngoko ukufa kwemvana engenatyala kwazisa ubomi kwikholwa elinetyala ayinguwona ogqibeleleyo umzekelo ngoko. Ukufa kongena tyala kubonelela ubomi konetyala, kwaye ukufa kukaKristu ongena tyala kubonelela ubomi kuthi thina banetyala. Ngoko okokuqala ngoko emva kokuba uThixo ebanike ubomi ngegazi wazi wayingqinela ukuba ukufa kubadlule wabaqalisa kuhambo lwabo. Siya kubuyela kubo emva komzuzu. Ngoku qaphela ngoko. Into elandelayo uThixo awayenzayo kamsinyane nje kwakuba bethe baba ngamakholwa nabantwana bemamkele uThixo. Ukutshaba olukukufa kwasenyameni kwabasukela kwaza kwabaxinanisela kumngqalile. Kukho intlango kwelinye icala, ulwandle olubomvu kwelinye, izintaba kwelinye icala. Umkhosi kaFaro usiza usukela, izigidi zamajoni esiza edwelile ukuze abeyise. Ngoko uThixo wabonakalisa ukuba yena wayebanike ubomi ngako ukufa kwemvana. Ngoku uza kubabonisa eyasenyameni intlangulo. Haleluya. Yabona zombini, eyosindiso neyempiliso. Yabona eyomntu wemvelo neyomntu womoya. Eyokufa ingelosi yadlula ingqinisisa ukuba uThixo uyivulile indlela yokuqhesha ngako ukunikelwa ngegazi, kwaye bona bayamkela. Ngoku uzokwenza indlela yokuqhesha ukusuka ekufeni kwasenyameni. Njengekholwa kamsinyane nje ukuba lisindisiwe, mhlawumbi umhlaza ulityile okanye isifo esithile, uThixo unentlangulo kananjalo ngawo amandla, kwanjengoko yena enentlangulo yomphefumlo ukwanayo intlangulo yomzimba. Leyo yayi babesindisiwe, kwaye babolukile, babe phantsi kwegazi. Kodwa noko uFaro wayezimisele, utshaba lwaluzimisele ukubatshabalalisa lubabulalele bonke kanye phaya intlango. Ke uThixo wabonisa awakhe amandla entlangulo yemizimba yabo. Niyayifumana? Niyayifumana? Niyakwazi endithetha ngako intlangulo ngawo amandla? Kwaza ngoko xa utshaba lwaluselele ukufuphi kubo, leyo imandla angaphezulu kwendalo intsika yomlilo yafunqukela phezu kwaSirayeli yaza yeza apha yema phakathi kwabo nokufa. Yeke izike imizuzu embalwa, ingaba niyakubona oko ndithetha ngako? Ngoku kulo lonke ikholwa ozelwe ngokutsha umntwana kaThixo, xa ukufa kufika kunyebelezela emnyango phambi kwexesha, ingelosi kaThixo ima phakathi kwakho kunye nesigulo. Ngoku ukuba ufuna ukubaleka uye ngqo kuso, ifuna wena leyo, kodwa awunyanzelekanga. Yabona, yena umi phakathi kwakho nokufa. Kumashumi amabini anesithathu seminyaka eyadlulayo kwisibhedlela samaJuda, uGqirha Morris Fletcher wandinika ezintathu iiyure, omnye wabona babalaseleyo oogqirha benu apha esixekweni. Wandinika zantathu iiyure ndiphila, ndisaphila ngokuhlwa nje. Haleluya. Kutheni? Ngalo olungasetyenzelwanga ubabalo, ingelosi kaThixo yema phakathi kwam nokufa ukuze indikhusele. Ndaze ndayamkela yona, kwaze ngombulelo olukaThixo ubabalo ndamzuzela isiqingatha sesigidi semiphefumlo ngokuhlwanje. Oh, indlela uThixo akwazi ngayo ukwenza izinto ukuba nje besinokulandela. Sukuzama ukumkhokhela uThixo, vumela uThixo akhokele wena. Yabona, sithi amabakhokelwe icinga ukuba yiloo nto uThixo esifanisa neegusha. Wakha wayibona igusha ilahlekile, utheni? Isesona sidalwa singena kuzinceda ehlabathini, ayikwazi kuzifumanela indlela yayo eyanaphina. Iyema nje ikhale de ingcuka idle okanye ifele apho, ayikwazi kuyifumana indlela ebuyayo. Kwaye leyo yindlela leyo xa umntu elahlekile akanakuzinceda nje tu. Akho kwanto unokuyenza malunga nayo. UThixo ngobabalo ufuneka akukhokelele kuKristu. UYesu wathi akukho mntu unako ukuza kum engathanga uba amtsale, kwaye bonke abo yena abatsalayo baze beze, ndiyakumnika ubomi obungunaphakade. Esinjani isithembiso? Oh, ndingafumana wonke umntu apha, oko kuzike ukwehlela ezantsi phantsi kwelesihlanu ubambo lwasekhohlo de iye kubetha isizikithi sentliziyo. Ubuya kubona abantu beshukuma nje benazo zonke iintlobo zezifo zijinga kubo, behamba bephuma kwesi sakhiwo bevuya, besala ukuba naso iziqhwala beziya kuhamba njengesiqhelo kangangoko zinako, bebeya kukwala ukuyazi enye nayiphinto. Yabona, uyoyika, uyoyika ukwenza isiqalo, ulindele uThixo ehle eze kutsala uphume. UThixo akenzi ngaloo ndlela, nguwe ekufuneka enze inyathelo. Unika isithembiso aze athi yiza, uze wena ulandele. Ngoku qaphela, abantwana bakaIsrayeli ngoko uThixo weza wazawema phakathi kwabo kunye nengozi amandla entlangulo intlangulo ngamandla gqebe intlangulo ngegazi intlangulo ngamandla izolo ngokuhlwa sibashiye berhubuluza nje lunxwemeni kwelinye icala lolwandla olubomvu zonke intshaba amavili enqwelo zazo ekukhutshiwe amahashe abo thukile kanye phakathi esazulwini somlambo kwaye babejika macala onke bengena ngale ndlela aze amavili aqinge abambeke ludakeni ade awa ngalo igquba lamadoda libaleka ngokubhideka utshaba wabe uIsrayeli ekhwela ukuya kuphuma ngonxweme ukuze abone uThixo esolula isandla sakhe aze atshabalalise lonke utshaba omhle umzekelo ikholwa phansi kwegazi liphiliswa ngoko ngayo leyo imaphakathi kwazo amandla kaThixo esindisa ubomi bakhe ebandisa okwexeshana babemelwe xa bebonke ukuba babulawelwa kanye apho yewaye bagwintele kanye apho entlango ukuba uThixo wayengamanga phakathi kwabo lesele ndafayo kudala kakhulu ukuba uThixo wayengazange eme phakathi kwam nokufa lonke ikholwa apha ngeselafa kudala kakhulu ukuba uThixo wayengazange eme phakathi kwakho nokufa nonke ngabanye kuni ke uThixo ekuzimeleni geqe kobabalo nenceba yakhe uma phakathi kwekholwa nokufa Hallelujah. Naku apho ikhoyo. Ke yintoni into elandelayo yekholwa? Into elandelayo lubhaptizo lomoya oyingcwele ngoko. UMoses wakhokelela abantwana bakaIsrayeli ebathoba ukuya kulwandla olubomvu. Babhaptizwa kulwandla olubomvu. Ulwandla, amanzi, kubonisa umoya. Xa wathi wabetha iliwa, kwaphuma amanzi. Kwaye kwakungumzekelo kaKristu kuYohane isithathu ishumi nesithandathu uThixo wenjenje ukulithanda kwakhe ihlabathi wancama owakhe ekuphela kwamzeleyo unyaka kuze nabani na okholwayo kuye angatshabalali kodwa nobomi obungunaphakade qaphela abantu abatshabalalayo entlango basindiswa lelo labethwayo iliwa kwaye abatshabalalayo abantu bayasindiswa namhlanje betshabalalela esonweni betshabalalela ebugwenxeni kuba obethiweyo unyana kaThixo uthabathe indawo yabo amanzi umoya uqengqeleka kuphuma qwalasela ndifuna ukuba niyibone ngoko njengokuba bathi bawela ulwandla olubomvu kwakungumzekelo wokwamkela umoya oyingcwele emva kokuba ikholwa lihlangulwe kufeni ukuya ebomini amandla kaThixo awuphilisile umzimba wakhe ngoku ungumgqatswa wobhaptizo lukamoya oyingcwele ngoku unohambo ngaphesheya phambi kwakhe kodwa phambi kokuba adibane nolo hambo ufanele abe nokuthile okuza kumthwala ukunqumla amen ogqibeleleyo umzekelo wePentecost qaphela njengokuba babehubuluza bephuma elunxwemeni lonke ikholwa xa ungena uze usindiswe wamkele igazi likaYesu usazama ukubambelela kule nokubambelela kuleya kwaye awukwazi ukuyiyeka le ube ungakwazi ukuyiyeka naleya emva kwethuba uThixo usenokwenzela izinto ezintle kodwa ube ungakwazi ukuncama imidiza yecuba umelwe kukuba ukhe umane uthabatha isiselo sokuzihlanganisa nabahlobo maxawambi kodwa into odinga ukuyenza ukudlula unqumle ulwandle olubomvu xa bephuma kwelinye icala apha yiyo le ifuna ukuba niyibone njengokuba babephuma kwelinye icala berhubuluza ukunyuka elinxwemeni baza banyeka bababona bonke abo baphathi makhoboka babo ababedla ngokubabetha babulale inxenye yabo kanye njengomhlaza nemidiza neengcuba neerhangqa nako konke okunye liqhubela abantwana kwimpambano zibathumele kwiindawo zocimbo ezibhedlele kunye negquba labaxakaniseke inkqondo nako konke okunye ukuveliswa lihlabathi xa benyeka babona zonke ezo zinto zisokola zingenamncedi kwaye zisifa elwandle mzalwana uthetha ngomhlangano babe nawo uMoses Oh, zakuyeka le ukuba izikele ezantsi. Yathemba ukuba yehlela ezantsi. UMoses, uyena umprofeti mkulu wakhe waphila. Ngaphandle koYesu Kristu, zange kwabakho umntu uThixo wakha wathetha naye njengoko wenzayo kuMoses ngaphandle koKristu. wathi ukuba kukho omnye ongomoya okanye umprofeti phakathi kwenu yakumbonisa imibono futhi ndizazise kuye kodwa hayi owam umkhonzi uMoses thetha naye umlomo ukuya endlebeni kunye naye injalo loo nto uMoses le ndoda inesidima kamsinya nje yakuba idlule kulaa mava ebabonile bonke abo baphathi makhoboka befile wayazi ukuba zonke ezo zinto zazidlule naphakade ngoko zonke ezo zinto zazikade zibaqhuba zibabetha zibagolodisa ngokuba ntywatyusha kwakuphelile ngazo waphakamisa izandla zakhe waze wacula ekumoya owu bethu zange yazekeliswa kwaye ayisayukuze ndisifike eluzukwini phezulu ngaphesheya xa ugqitywo lwalwenziwe phaya wacula ekumoya saye xa sihlangulwe emzimbeni owu wakuzekelisa umoya oyingcwele usiza ngepentekosta xa sadlula siwela ulwandle wakuzekelisa ipentekosta kwanomoses okwenene emzekelisweni ngemva phaya xa wathi wadlula ewela apho wacula ekumoya yafika ngomhla wepentekosta kwaye xa umzimba ugqibelele uhlangulwe ngoku umphefumlo wethu uhlangulwe ngokugqibeleleyo kunjalo awunakutshabalala unobungunaphakade ubomi oko kuthethwa iBhayibhile owu ndiziva kamnandi qaphela ukuba kutheni ngoba ndiyayazi ukuba nguitsho inkosi bophelela nje wena umphefumlo wamphaya uze uqhubeke nohambo uthi sathane wala nje kangangoko ufuna kum ayindikhathazi uba ndiyamazi lowo ndimkholwayo ngaye ndeyisekile yena unako ukugcina oko ndikunikele kuye ngokuchasene nomhla amen esikudingayo ngokuhlwanje yelungileyo yakudala kaBilly Sunday eyaphula yonke into imvuselelo kahalleluya yiyo esiyidingayo apha eLouisville jikelele kunjalo sidinga elungileyo yakudala ethunyelwe nguThixo imvuselelo yepentekosta ewe mhlekazi qaphela ngoko xa imizimba yethu ihlangulwe nalapho sesinayo engcwele impiliso ngoku njengesithunzi njengokuba oko kwakusisithunzi phaya sepentekosta jonga oko bakwenzayo ngelesithunzi ixesha sosindiso jonga uhlobo abahamba ngalo phaya phambi kothixo bacima uhlangothi nalo ke lo mlilo baza basinda kuhlangothi lekrele zonke ezi zinto bazenzayo bephuma kumaziko avutha ngumlilo bechasela kweyengonyama emihadi nako konke ngesithunzi halleluya ngesithunzi sepentekosta ngoku sinegqibeleleyo intlangulo ngalo igazi likakristu babengenako ukuba negqibeleleyo intlangulo ngoko kuba yayiphantsi kwegazi leenkunzi zenkomo neleebhokhwe laye lona alisayi kusisusa isono liyasogquma nje isono kodwa xa elikayesu igazi lathi laphalazwa elona lakha langcwele ngobulungisa igazi izono zazingasogqunywanga kwakhona zazohlukanisiwe kwaye kwaphela tu ngaso lize ikholwa liye bukhoneni bomenzi walo alleluya ukuba bathi benza njalo ngoko esithunzini phaya sikaMoses ecula ekumoya ngoko ngaphaya kusityhilelo abo bazuze egqibeleleyo intlangulo yomzimba bema kulwandle leglasi becula ingoma kwaMoses kwakhona ngaphaya kwincwadi yesityhilelo thetha ngokamoya oyingcwele umhlangano babe nawo xa bathi benyuka kolaa nxweme mamela dade omncinane onesidima uMiriam umprofetikazi udade boMoses umprofetikazi waxhwayita kakhulu de wathatha ithambarini wabaleka esihla unxweme ebetha lethambarini kwaye egida ekumoya akwaphelela apho kodwa zonke iintombi zakwaisrayeli zamlandela zigida zikumoya ukuba lowo ayinguye umoya woyingcwele usihla andizange ndawubona kutheni kakade zona zonke ezo zichubekileyo zinesidima izizwe zifanele ukuba zajonga ngomabona kude bazo zakubona oko kumele ukuba zathi ukuba kunjalo kodwa yayinguthixo kunjalo ezinesidima izinto zijongela phantsi namhlanje kuloo nto uthixo ayisikeleleyo kunjalo ilikhumbuza ibali umfo wayenenkulu entle ifama wakha awomeleleyo amahle amathamba inesidima kwaye yeyodidi kangangoko inokuba nako kodwa wayesonqena ukufuya konke kuhle kwakukho omnye umfuyi ehlala kufuphi naye wayengenathango libheke kuyaphi kodwa wayengowenene umfuyi kwaye wayebeke okuninzi okulungileyo ukutya kwelo thango ngaloo nyaka kwazi amabini amancinane amathole azalwa elinye kwelinye uthango nelinye kwelinye ngokunjalo xa kufika into sahlobo awavulela lamathole amancinane aphuma ebuhlandi elathole elincinane lisuka ngapha lalo ndleke kakuhle kakhulu bethu qala moya waqalisa kulibhudla oh bethu lakhaba izithende zalo zenyuka laze lemka liqinisele nje kangangoko elinokuba nako khefuzela lixhumaxhuma futhi likhabalaza liqhubeka kanjalo waza ke nomnye umfuyi wavulela elakhe ngaphaya yena wayengenanto yakudla kuphela ilukhula esonqena ukufuya esonqena ukulondla inikhumbuza abanye bababelusi kunjalo banqena kakhulu into njengenamsebenzi iintango ezinesidima kuphela kwento eninayo faka ukutya phaya usenzela ithole kunjalo kanjalo ubhaptizo lukamoya oyingcwele lushunyayelwa ngamandla liyakubagqatsa injalo loo nto kodwa yiloo nto abayidingayo olulungileyo lwakudala ukugqatswa oko ibandla lokudingayo yiloo nto amalungu ayidingayo qaphela kwaye eli lakudala lincinane ithole lalonakele usiza nalo mncinci umfo waphuma ebuhlanti ebhitye kunzima nogama aze lakroba ngethando lakhangela ngaphaya lalibona elinye ithole eliya likhefuzela lityebile lonke linqundufa laliziva kamani lalisitya ubusika bonke laza eliya lincinane livinjiweyo ithole lajonga ngaphaya lathi olunje ubaka bethu qinisekileyo lalibhitye kakhulu ukuba lingacinga nantoni na engenye kodwa ndiyakuxelela xa eli alityetyisiwe ubusika bonke mzalwana lalizazi ukuba liphi laba nexesha elimnandi ngexa apho lomoya ufudumeleyo waqalisa ukulibhudla kwaye nayiphi na indoda ezelwe ngomoya kathixo baya kuyibiza umbaxo okanye nantoni na enye kodwa xa lowo ufudumeleyo wentwasahlobo umoya oyingcwele umoya uqalisa ukuza njengoko wenzayo ngomhla wepentekosti ikhona into eza kwenzeka kunjalo eshushu imimoya iqalisa ukubhudla mzalwana kutyetyiswe wonke ngevangeli unqunduva wonke kwaye uziva kamani khaba izithende zakho zinyuke ube nethuba elimnandi yiloo ndlela umiriam nabanye abathi benza ngayo bajonga emva ezantsi babona zonke izinto ezindala ababekade bezenza zazifile zonke ziphelile babesele bembonile uthixo esamkela igazi sele bewabonile amandla akhe kwimpiliso engcwele kumi phakathi kwabo bawela ulwandle olubomvu baze babhaptizwa ngomoya bahamba kwelinye icala benexesha nje elimandla babengakhathali ukuba yonke imibutho yayicinga ntoni nangayo amen unjani umzekelo enguwo namhlanje wekholwa eliyakuthi qabavu inyathelo phandle uthixo wayethembise ukuba uya kubanika zonke izidingo zabo uthembisile ukuba uya kusinika zonke izidingo zethu akazange abaxelele ndiyakwenza indlela yempiliso ndiyakwenza indlela yale ndiyakwenza indlela yaleya wathi ndiyakuba nani haleluya yiloo nto awayithethayo yena kuthi ndiyakuba nani ndide ndibe kuni kude kupheliswe iphakade eli kuko konke oko endifanele ukuthetha akudingeki ukuba unqange oku ukuya okanye okunye ukuba yena ulapha oko kuyandanelisa engcwele impiliso ikhona amandla akhona yonke into awayeyiyo phaya uyeyo ngoku uyesu kristu nguyisolo namhlanje naphakade ke unosuke uthathe imfundo yakho yezibhalo yontywila nayo mzalwana ndikholwa uyesu kristu nguye izolo namhlanje naphakade wathi ndiyakuba nani ndide ndibe kuni kude kuphele iphakade eli ewe baze apho baphuma kwaye yena wayenabo ngoku yena wathi ow babethwele ingobozi encinane yesonka sasityiwe sonke saphela bangenaso esinye baya kulala bebulamba ngobuya busuku kodwa ngentsasa elandelayo xa bevuka kwakukho isonka sithe sisa phandle yonke indawo yiloo ndlela uthixo enza ngayo izinto ukwenza ukuba wehle de ufike kokugqibela umzuzu aze akubonise oko yena anako ukwenza injalo loo nto uyathanda yena ukuyenza loo nto uyathanda ukuba mangalisa abakhe abantu wena ndoda uyathanda ukumenza ngolo hlobo umfazi wakho ulinde de kube ngumhla wakhe wokuzalwa umgcine nje rhoko kuba umthanda yiloo nto uthixo esiyeka de sifike esiphelweni sendlela ngaxalimbi kungokuba yena esithanda kwaye efuna ukubonisa akwakhe ukungaphezulu kwendalo kunye namandla akhe kuba yena esithanda seso isizathu sokuba yena enze loo nto ewe yena uyasiyeka nje de sifike ezantsi kwindawo apho simalunga nje nokuthabatha nyathelo lokugqibela aze yena angenelele wayeka abantwana bamahebhere bangena kanye kwiziko elivutha umlilo Kodwa nako kumindoda esine imiphaya nesipolisi ewugcina ukude kubo yabona yena usoloko ekho akazange wimka soloko yekufuphi ingelosi yenkosi iyabarhanqa abo bamoyikayo yena phaya ngobuya busuku bacholachola esasonka ngentsasa elandelayo nje wabona loo masrayeli ebesandula ukunqumla ulwandle olubomvu esandula kuhlangulwa ngegazi ebone amandla empiliso kathixo okanye amangalisayo amandla emiphakathi kothixo unye naphakathi kwesrayeli neyiputa aza antyuliselwa iintshaba emva kokuya njengomhlaza omdala umkile naphakathi ubumfama babumkile ubuthulu babumkile isifo seswekile sasimkile yonke into igqibile ukuntyiliselwa emva phaya egazini likayesu kristu niziva njani bethu hamba uhle ngendlela aze owakudala umgxeki athi ngoku awume umzuzwana uqinisekile ngaloo nto musa ukuthetha nam amen oh bethu ndiyababona phandle phaya beqokelela nje beqokelela kwaye besidla futhi benexesha elimnandi kanye njengowakudala okamoya oyingcwele umhlangano apha uya kufika umoya kathixo uye kwethile encinane ingcwele uze ufike ungene entliziyweni kanjalo yena akhwaze mayidunyiswe inkosi owohlobo lakudala nje umhlangano njalo ewe mhlekazi babeyiganga nje ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye benexesha elimnandi ngoku esasonka asizange sinqamke saqhubeka lonke uhambo ukwenzela bona injalo loo nto saye singogqibeleleyo umzekelo wepentekoste kuthi leyo yayisemvelweni esasonga asizange sinqamke esasonga asizange sinqamke saqhubeka sifana esasonga bada baya kungena kwelithenjisiweyo ilizwe ingaba injalo ninabafundi bebhayibhile niyayazi kwaye xa thina ibandla lasungulwa ngomhla wepentekoste xa amakholwa aye ephezulu phaya kwaza kwehla isandi esinjengomoya ovuthuzayo wazalisa indlu aba behleli khona laa moya oyingcwele mnye wathi wawa ngoko uyawa ngoku uya kuqhubeka njalo ukususela ngoko kude kuse kupheleni kwexesha uya kuqhubeka njalo ukunqumla usisonka sithu bona bondliwa ngesonka semvelo thina sodliwa ngesonka somoya uyesu wathi nandi sisonga sobume savela kuthixo siphuma ezulwini bona bathi oobawo bethu badla imana entlango kwisithuba seminyaka yamashumi mane yena wathi bona bonke ngabanye bafile ewe mhlekazi kodwa lowo uthi adle eyam inyama aze asele nelam igazi unobomi obungunaphakade kwaye ndiya kumvusa ngemihla yokugqibela ndisisonga sobume sivela kuthixo siphuma ezulwini ukuba umntu udla esisonga akasoze afe nantso ke bona babeneyemvelo thina sineyomoya ow bendike nakuze ndiyitshintshe nangenye into iyammangalisa ow nina nithi mzalwane uBrenham sonke thina siyakwazi ukuba ungumbaxa ulungile nam ndiyazi kananjalo isisidenge sikakristu usesikabani isidenge wena usenokuba sesikasathana isidenge konke kulungile ke ndikhetha ukuba sisidenge sikakristu ubungenakuba njalo wena konke kulungile qaphela nantsi enye into malunga nalamana xa bathi baqalisa ukuyincamla bathi incamleka njengobusi ewe yayinencasa yababona nje abo bangcwele bakudala beqwakaza imilebe yabo besidle yayimnandi wakhe wayincamla lena imnandi oku kwayo wathi ncamla uze ubone inkosi ilungile inencasa njengobusi eliweni ndidla ngokwenza le ntetha amaxesha amaninzi yokuba xa uDavide wakudala owathetha loo nto kwindumiso yakhe wathi inencasa njengobusi elityeni uDavide ekubeni wayengumalusi waye enenxili ababeyiphatha ecaleni labo waye babesoloko befaka ubusi kuyo abelusi abadala basenazo nangoku basepalestina kwaye xa eyabo egulayo egusha iqhubeka ngoko into yokuqala oyaziyo wayeye ehle aye kukhupha intwana yobubusi aze abuthathe abuhlikihle elityeni ilitye lekalika zaye iigusha zibuthanda obabusi ke yayiye iye kukhotha obabusi bukwelaa litye kwaye kukho ukuthile kwilitye lekalika ethi iphilise igusha egulayo ndaye ndiyanixelela thina sinenxili yonke egcwele bubusi ngokuhlwanje kwaye siza kuyibeka phezu kwedwala uKristu Yesu size ezigulayo iigusha ziye kukhotha uqinisekile ngokuba uphile injalo loo nto khotha nje khotha kwaye usakhotha ubusi njalo ngoba uqinisekile ngokuba ufumane intwana yelalitye lekalika oko uqiniseke okwantoni nanje ngoku asuzukulibeka ebandleni siza kulubeka kuKristu leyo yindawo yalo injalo lonto ngoba impiliso yeka Kristu amen njengazo zonke ezinye izinhlangulo eintsikelela qaphela enye into futhi xa leya yaqalisa ukuwa uAaron wayalelwa ukuba aphume aye kukha ezimbalwa ihomere zayo ngoko ukuba bakhe bazama ukugcina intwana kwade kwangengomso ibiye yonakala kwaye kuninzi kakhulu oko phakathi kwabakamoya oyingcwele abantu ngokuhlwanje nina nizama ukugcina kuhle kumashumi mabini eminyaka edluleyo besinomyalezo olungileyo besinexesha elimnandi nina ntoni ngokuhlwanje leyo ke yinto bona yawaqhonga ebusuku ayizange isilele nangaxesha linye kuphela ngesabatha injalo lona kwaye ngoku uThixo uyithobile intsha qho ebusuku yonkimihla maxa onke iyeza qaphela ezahomere zazigcinwa ziphezulu yena wathi ngoku jonga xa nifika ezwini baze abantwana benu baqalise ukubuza malunga nale wathi wonke umbingeleli ngoku ongena ebubingelelini emva kokuba ethe wafumana imvume yokungena kwengcwele indawo ndalo njalo ebekiwe njengombingeleli ngoko waye enelungelo lokungena aze athabathe umthamo waleyayo qobo imana yayiwe ekuqalekeni leyayo kuqala ngqa ukuwa bayichola-chola bayifaka kwihomere baza bayigcina kwaye yayibekelwe kuphela obubingeleli nje bodwa ngoku ninanithi mzalwane uBrenham wakuzekelisa ntoni okuya namhlanje ngoba thina sibububingeleli nibobubukumkani obubingeleli isizwe esingcwele abantu abayinqobo ninikela ngawomoya amadini kuThixo iziqhamo zemilebe yenu nibulela kwelakhe igama amen nantsoke ngoku ngoko ngomhla wePentecost xa umoya wengcwele wathi wehla imana yethu ngoku bonke umbingeleli emva phaya phantsi kwendakala yetestamente xa bengena ukuba abe ngumbingeleli babesazi ukuba baza kufumana ithamo laleyayo qobo imana hayi ethile eyenziwe ngumntu yangathi yiyo kodwa babeza kufumana ingxenye yeyoqobo kuhle ngomhla wePentecost xa imana yethu yaqalisa ukuhla umoya oyingcwele wehla njengomoya ovuthuzayo apha kwakukho igquba labancinane abanesidima abantu ikhulu elinamashumi mabini kwigumbi eliphezulu iminyango eyivaliwe neefestile zazivaliwe behleli emva phaya belinde isithembiso ehe babefudula bekunye noyesu ngokuqinisekileyo babewazi amandla akhe nako konke oko kodwa babelinde isithembiso yiloo nto esiyifunayo ngokuhlwanje sibe ukuba eli qela labantu linokuba mxhelomnye njengoko babenjalo ngobuya busuku into ekwanye ingaphinda yenzeke ngobu busuku kanye apha kwesi sakhiwo eLouisville eKentucky okwaphindeka ngomhla wePentecost injalo loo nto ow oh, ngokuqinisekileyo bebeya kuba nohlobo olunye lwabagqiki apha eLouisville ababenabo phaya kodwa bonke babendawonye bemxhelomnye kwaza ngesiquphe phaya kweza umshumayeli unencwadi baza batyikitya amagama abo baze bafumana isandla sokunene sobudlelwane baza bangena kobebandla ubudlelwane kusenoba njalo namhlanje kodwa kwakungenjalongo ngoko yiloo ndlela amaprotestanti ayenza ngayo umkatolika unyuka aye esibingelelweni aze athabathe umthendeleko wakhe wokuqala akrobise ulwimi lwakhe athabathe iweyifa aze umpriesti asele iwayini aze ajike abe yiloo nto kodwa mzalwane ngomhla wePentecost abemxhelomnye bendawomnye kwaza ngesiquphe waphuma isandi ezulwini umntu wayengenanto yakwenza naye njengomoya ovuthuzayo yazalisa yonke loo ndlu abehleli kuyo amandla kathixo abetha phezu kwabo phandle esitalatweni baphuma besenza njengeqela lamageza njengoko bathi benza ezantsi phaya xa bathi bawela ulwandlu olubomvu oko kulungile bakhala baqhubeka baqhatazela bathintitha ngemilebe yabo bona ow okunjani ukuqhubeka nina bade abantu elinesidima ibandla labuya umva lathi aba bantu banxile iwayini entsha halleluya ndiza kundibiza ngokuba ndingumqenqeleki ongcwele kakade de ninosuka niqalise kanye ngoku konke kulungile jonga babegcwele iwayini entsha injalo loo nto iwayini evela kuThixo iphuma ezulwini ngakhe nambona umntu onxelileyo yena nje uba nothando lomuntu wonke niyabona akakhathali ilondlela umuntu abayiyo xa enxile ngumoya iBhayibhile ithe musana ukunxeliswa sisiselo esomeleleyo ngokugqithisileyo kodwa nxeliswani ngumoya umoya kaThixo ukunxelisa kakhulu ulibala zonke iintshaba zakho nayo yonke into wonke umntu uyakuthanda akakhathalelanga ukuba ngubani omi kufuphi nawe ungoyena mntu mkhulu elizweni kanye ngoko andikhathali nokuba ummelwane wakho uhlele ecaleni kwakho ehamba kwenesidima icawe kawuvumele nje umoya oyingcwele akuwele ngelinye ixesha ubone ukuba kwenzekani lunga okwenene ukulunga ube lidaka ngokunxila uyakubona ukuba kwenzekani uyakuthi dade ndiyifumene ingaba uyayifuna nawe injalo loo nto ewe mhlekazi okuthile kuyakuthabatha indawo nako ke apho babekho bonke babenxile iwayini entsha kwaye mamelani abanye benu boodade apha benisazi na ukuba nesikelelekileyo intombi uMaria wayelapho ngoku kwafuneka enyukele phaya umama kaYesu Kristu kwafuneka enyukele phaya aze abalwe nelaa gquba labantu enxile kakhulu ngumoya de waxhathazela ngathi unxiliswe lirhangqa okanye ukuthile kwaye wena ucinga ukuba uza kuya ezulwini ngokuba usuke utyibilikele enkonzweni uze ufake incwadi yamaculo ekhwapheni uhambe qho ngecawe kusasa ize ikhale intsimbi uze uhlale umamele ezinye ze uze uphinde ubuye awusoze uyena uya kunyanzeleka ukuba uze ngaloo ndlela ngoba leyo kuphela kwendlela uThixo ayibekileyo nawasoloko enayo kwaye uya kuyihamba okanye ungabikho phaya andingomgwebi wakho kodwa ndishumayela ivangeli leyo ichanekileyo inyaniso esikelelekileyo intombi nayo yayiphaya yenza nayo kwesidenge njengabo bonke abanye enxile njengabo bonke abanye la madoda nabafazi bonke ngabanye babo babezaliswe yentsha iwayini ukuba uThixo wakha wayeguqula loo nkqubo ndibekele umnwe wakho esibhalweni asikho apho hayi mhlekazi yayingqalile ukuya esiphelweni sesigaba iyiloo ndlela ingqalile ukuya esiphelweni sebhayibhile kwaye iyakuba yinto ekwanye xa uYesu ebuya jonga ngeli lixa babenxile yilaa wayini intsha jonga siyabona ukuba uThixo unibekele nonke ihomere na konke kulungile apha naba bonke bemi phaya ndaze elincinci lakudala igwala lomshumayeli eligama lengupetros ilitye elincinci wayeyoyika kakhulu indawo yakhe de wakhanyela uYesu wabaleka waphuma wathandaza kwaye kwafumaneka ukuba ahlanganiswe nabo wema phezu kwebhokisi yesipho okanye ukuthile wathi kutheni nina madoda kwajuda nani bahlale basejerusalem abo yayingoogqirha oodidi oh wathi nina madoda nani madoda kwaisrayeli nabahlala basejerusalem njalo njalo oku makwazeke kuni aba abanxilanga njengokuba nina nicinga ekubeni selilixa lesithathu lemini kodwa oku kokuya ukuba oku asikuko okuya ndifuna ukugcina oku de okuya kufike leyo yiyo enye wathi oku kuko okwathethwa ngumprofeti uyoweli uyakuthi ngemihlo yokugqibela utsho uthixo ndiyakuthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama oonyana benu neentombi zenu ziya kuprofeta kwaye phezu kwezicaka nezicakakazi zam ndiyakuthulula umoya wam kwaye baya kuprofeta ngaye ndiyakuvelisa imiqondiso ezulwini phezulu nasemhlabeni neentsika zomlilo nomsi nolophu kwaye kuyakwenzeka phambi kokuba imini enkulu eyoyikekayo yenkosi ifike bonke abo baya kuthi babize egameni lenkosi baya kusindiswa elaqela labazimise ngokwabo abangubo zinde abahanahanisi abapristi bathi singenza ntoni na ukuze sisindiswe upetros wathi guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono zenu naye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele inde kangakanani kuba isithembiso sikuni nakubantwana benu kunye nakubo abakude neso sininzi inkosi uthixo wethu ayakuthi asibize ngoko wonke umntu oguqukayo aze abhaptizwe egameni likayesu kristu aze uthixo amnike ubhaptizo ngomoya oyingcwele akafumani into ingathi yilaa mane yokuqala kodwa akafumani nje kuphela ithamo lemane yokuqala kodwa ufumana intliziyo egcweleyo ngumoya oyingcwele ndisenokuthi cutha oko kancinci ndiyazi ukuba ndiyakhwaza ngayo kodwa andikwazi nje tu ukuyinceda qaphela jonga andimngxolisi nina senokuba ndiyaziphinda ukusuka kuyo kodwa ukuba nawe ubuveke indlela endive ngayo Bila kungola nawe. Kola sela. Oh, inhliziyo egcweleyo ileyayo qobo imana eyawa ekuqalekeni. Okwamnye umoya oyingcwele. Owehla ngoko. Uyawa ngoko. Kwaye ubunokuyaphi na? Kuni kubantwana benu abo bakude eLouisville, Kentucky kunye nesininzi inkosi uThixo wethu asaya kusibiza. Baya kufumana kwalento inye esinayo apha. Watsho kanjalo yena uThixo wayisikelela, wayishumayela umoya oyingcwele wayizisa. Mna ndinayo oko kuyayizinzisa. Amen. Oko kundilungele ngokwaneleyo. Ndamthatha yena elizwini lakhe wayenza. Ukuba wena uyayifuna, ungayifumana nawe. Injalo loo nto ke phuma kwisimo esifileyo uvuke uze uzivuthulule ngolwa hlobo uze uvuke ize ndiyoqala. Ujonge yonke indawo yonke into iya kukhangeleka yahlukile kuwe. Laa mfo ubungena kuthetha naye uya kukhawuleza uye kumlanda uze uthethe naye. Ewe mhlakazo, funa nje ukuthetha naye kuphelele apho. Oh, zonke ezo zinto uya kubuyisela eziyaza kudala izixhobo zetire nazo zonke ezo zinto wemkanazo uzithabatha ehotele ngela xesha laa xa uya kudala ugqume ngayo eziya zesilivela izinto wemkanazo uzithatha etafileni uya kukhawuleza ubuye ukuze uzigoduse. Ngokuqinisekileyo uya kwenza njalo. Ewe mhlekazi, iya kukwenza isidalwa esitsha kuKristu Yesu. Ngoku jonga uMariya. Oh bethu, umele sikhawuleze sithe chu kakuhle. Nabo behamba benqumla intlango ngoku emva kowohlobo lwakudala umhlangano ngoku baseluhambeni lwabo. Akumangalisi ukuba babe bakhokelelwa ngqo kwintlango yesono ngqo ukuya intlango konke ukunyukela kwithende lamanzi akaka. Unokumcinga uThixo ethatha abantwana bakhe kanye emva kokuba besindisiwe begcwaliswa ngumoya oyingcwele abase kumathende amanzi akaka. Ukuqinisekileyo angathanda ukubonisa uthando lwakhe kubo kwakhona. Injalo lona benyukela phaya niyazi xa ufumana umoya oyingcwele ugagana nezithintelo ezininzi. Buninzi ububi obulihlelayo ilungisa kodwa uThixo ulihlangula kubo bonke. UThixo ukunyusela kanye apho ujamelane nabo ukuze yena akubonise amandla akhe nokulunga kwakhe. Njengokuba ndakha ndeva ibali lomalusi waseJerusalem owaye wophula umlenze wegusha yakhe kwathiwa kutheni malusi ndini ukhohlakeleyo wophulele ntoni umlenze wegusha. Wathi kuhle ebengabonakali ngokungathi uyandithanda ke ndicinge ukuba mandimaphule nje umlenze ukuze ndizokwazi ukumnika uhoyo olukhethekileyo. Yena ke uya kundithanda ukususela ngoko ukuya phambili. Maxa wambi uThixo kufuneka akulalise ngomqolo ngesigulo abathi oogqirha uza kufasisa. UThixo ke angathi akunike unyango olukhethekileyo ukuze umthande yena nangakumbi. Injalo lona abanye badlula kumanzi, abanye badlula kunogumbe, abanye badlula kwezinzulu izilingi kodwa bonke badlula kulo igazi uYesu ukhokhela elakhe ibani. Ngoko xa babelapho abe namanzi erhaka bengakwazi ukusela uThixo wavula indlela. Umthana wakudala ujinga phaya elunxwemeni uMoses wawugawula wazawuphosa nje phaya emanzini waguqula yonke loo nto yangalungileyo amnandi amanzi. Ngoku xa unyuka ze umelane namanye wamanzi akho akaka okanye into eyenye ethile enjalo ukhona umthi ngokuhlwanje ngokwentetho yomoya ujinga phezu kweGolgotha kanye ihlabathi ngokuhlwanje. Unako ukwenza mnandi nawaphi na akaka amanzi onokuthi ukhokelwe kuwo. Injalo loo nto iCalvary yakwenza mnandi nawaphi na amava. Amaxesha amaninzi siye sifike kwiindawo ezinzima sixakwe ukuba njani ke ndivala amehlo am ngaxalimbi ndize ndicinge ngaphaya eGolgotha apho umhlanguli wam wathi wopha wafa ngenxa yobomi bam. Sisuke isilingo sam sibe sincinane kakhulu isuke nje ndisijule ecaleni ndiqhubeke nohambo. Wona wenza kube mnandi, wenza mnandi onke amava endakha ndanawo. Usoloko ewenza abe mnandi xa ndifika kumanzi am aseMara. Ngoku simalunga nokubabamba ngoku ngaphaya entlango. Emva kwayo yonke leyo mikhulu imiqondiso nezimanga, imvuselelo yayithothile. Ize into yokuqala oyaziyo xa imvuselelo yathi yathotha kutheni babelibele konke ngayo imimangaliso. Oko akukho nje ngabo abantu namhlanje bakulibele oko uThixo ebekwenze kunyaka ophelileyo, oko uThixo ebekwenze kumhlangano phandle apha kwesemfundo ephakamileyo isikolo. Nilibele konke ngayo, yabona oko uThixo akwenzileyo siya kulibala ngoku. baqaphela ngenxa yokuba bathi baqalisa ukuqambulisana omnye nomnye. Kuhle ndingoyena ekugqibeleni ndingumbuyisile elethu ibandla lelona likhulu. Ndingumbhaptisi wayenza ukuxelela kanye ngoku sikholwa kwelingunaphakade ukhuseleko kwaye sinayo nina nonke aninayo imfundiso ekugqibeleni kulapho ungena khona engxakini size nesibonelelo sakho samanzi sinqanyulwe injalo loo nto injalo loo nto kulapho intlango xa ephila intlango uqalisa ukumbomba ambombe khalaza kuhle ndiza kuxelela ndiza kuxelela xa lowa umdala umelusi wayelapha lowa umdala umshumayeli owashumayela laa nkolo yakudala ngolwa hlobo andazi nokuba wayechanyile na okanye hayi ndiza kuchazela yena waphambanisa umama wam ngobunye ubusuku waze wagoduka ndiza kuxelela wayezamisekile kanjalo wayefanele kukuba lolo hlobo injalo loo nto ow andazi nokuba ndisafuna ukuba ndive okunye kwayo leya okanye hayi kwaye nako xa isibonelelo sakho samanzi sinqanyulwa khona injalo loo nto kuxa ungena khona entlango baqalisa ukumbomba baze bathi eyethu eyethu imiphefumlo ikruqukile sesisonga sikhaphukhaphu emva kokuba sebazishiya iigalika zamatswele aseyiputa kwaye babesidla okwengelosi ukutya kodwa besakhalaza akufani oko nalo ibandla ngoku ndiza kubantu bobungcwele ngoku nina nonke ehe nina nonke nithi nisidla okwengelosi ukutya nibe nisithi akwaba besiseyiputa ukuze sifumane engaphezulu igalika uClayton McMichen kunye nezakhe iWildcats uza kube sesikroqweni sotywala ngokuhlwanje ukuba bendingazibandakanyanga nalaa nkonzo yakudala bendiya kukhe ndehle nosuke uqhubeke uye apho ubutyebi bakho bukhoyo ilapho intliziyo yakho awuzange ufumane kwanto xa uqala injalo loo nto injalo loo nto oh bendingathanda ukwenza oku okanye ndenze oku ya nako apho ukhoyo soloko unesikhalazo bathi bawashiya amanzi anodaka aseyiputa ukuya kusela kwasulungekileyo amanzi eliwa laphakade baye bawakhalazela bayishiya indawo apho abakhulu abaqhayisayo oogqirha baseyiputa abakhulu abaqhayisi nako konke ukuya kuba nomkhulu ugqirha bayishiya indawo apho wakusithiwa ukuba imihle yemimangaliso yedlula ukuya kuba nabantu abanemiqondiso nezimanga zibalandela kodwa besakhalaza ow bethu ewe mhlekazi ezantsi phaya kakade amayiputa aye engababandayo bentlanga babengakhathali babengakholwa kwakuloo nto injengemimangaliso emva koko babengaphandle phaya apho babe nentsika yomlilo ibarhangqile sinayo yona ngokuhlwanje babengaphandle phaya apho babe novuyo enkampini bekhwaza imimangaliso isenzeka nako konke baza ngoko bayikhalazela seso isizathu sokuba amanzi oma seso isizathu sokuba bangabi nanto yakudla okanye yakusela kungokuba babembomba kwaye yiloo nto ingxaki ngamabandla angqonge iLouisville ngokuhlwanje ukumbomba kukukhalaza inceba buyelana edyokweni antsoke de ungubani lo mfo uMoses bekuthenze simamele lo mqengqeleki ungcwele womshumayeli kakade sizokwenza ntoni ngaphandle apha saza isibonelelo sabo samanzi soma ndicika ngoMoses leyo inkulu indoda wayefundisiwe kubo bonke ubulumko baseyiputa makhe simjonge nje imizuzwana embalwa masithathe uMoses okomzuzu nje jonga laa mfo yena waye amayiputa ayesodlula lethu nganamhlanje xa kufikwa kwinzululwazi yezonyango babengaphaya kwethu zininzi izinto ababekwazi ukuzenza esingakwaziyo ukuzenza thina kwaye uMoses wayenalo lonke ichiza waza xa wayengaphandle phaya cinga uMoses wayekunye nezigidi ezibini zabantu wayenabantwana abancinci wayenamadoda amadala abafazi abadala enabakhubazekileyo nabazimfama kwakuzalwa iintsana amawaka azo kwisithuba nje seveki aze uMoses ugqirha Moses waye ephaya entlango kunye nabo bonke abo bantu ndingathanda ukuba ndikhe ndijonge kwityesi yakhe yamayeza aninqweneli nina ndingabona ukuba yintoni ugqirha Moses wayenayo etyesini yakhe yamayeza makhe sikrobe nje kancinci kwityesi yamayeza ukuze sibone ukuba wayenantoni na Moses kutheni ingaba unantoni apho Moses Ngoba sifumanisa ukuba xa lonke oliya lweminyaka yamashumi mane uhambo into engaphaya kwezigidi ezibini zabantwana yazalo injalo londo wawusebenzisa ntoni Moses wawusebenzisa ntoni ukwenzela konke oku yakwenzakala nentlungu nemihlaza nobumfama ubuthulu nobumumu ngoba bayandixelela ukuba xa uphuma enhlamba kwakungekho namnye unobulwelwe kubo yitsho abangethandi abanye kwabaqirha ukukhe bajonge koko latyisi yamayeza kwaye enye into Moses wabakhwitsha ngantoni abo bantu le nto kude kungagugi neempahla zabo izihlangu zabo azizange ziguge kuhanjwa kuloo mantye ukuba wakhe waya khona uyayazi ukuba ikhangele kanjani intlango bagugelwa zizihlangu ngeentsuku ezintathu kwaye bona abazange bagugelwa nalisuntswana lofele kubo umashumi amane eminyaka Moses, yintoni yayisetyetsini yakho yamayeza masijonge ke kuyo yambona yena yinomnye umngqalisela ndinguyehova okuphilisayo oko uyayizinzisa amen wathi oh Moses utata wam ebengaphaya apha waza nje wawa uphuka umlenze yintoni na onayo ongamnika yona wawuthi ke ndibone ukuba nithena lithobela elam izwi nenze konke ndikuyalelayo andisayi kubeka nasinye sezi zifo kuni njengamayiputa ngokuba ndinguyehova oniphilisayo mxelele loo nto waza waphila amen njalo loo nto oh ubambekile kakhulu umntwana wam unehlaba esiswini okanye inyumoniya imbi kakhulu gqirha Moses ndingenza ntoni wawuthi ndibone ukuba ndinantoni na ndinguyehova oniphilisayo oko uyayizinzisa amen baze bemke injalo loo nto bahambe bevuya kuko konke bendikudinga ndinguyehova oniphilisayo phakathi kwamakhulu amathandathu anento weziqinisekileyo izithembiso zengcwele impiliso kwentsha yetestamente yodwa size sibe sisambuza uthixo ngokuhlwanje uya kuthetha ukuthini umgwebo kuthi kulungile ndinguyehova oniphilisayo ewe mhlekazi yiloo nto awayenayo uMoses ugqirha Moses wayenayo kuye kweyakhe kwityesi yakhe yamayeza kwakukho oku ndinguyehova oniphilisayo ke yena waphilisa zonke izifo wabagcina ngokufezeka wabawelisa ngokuthe nqo benqumla intlango ukuya kwilizwe lesithembiso oh bethu bashiya bonke abo bakhulu baqhayisayo oogqirha ukuza kuba nalo mkhulu ugqirha babelishiyile eliya igquba labantu ababandayo beqingqeke isimile kwaye bengakhathali besithi akungekho nto injengemimangaliso kuze kanye apha intseko yomlilo yayindanda phezu kwabo abantu babephiliswa yonke into kwaye nantoni na ababeyidinga yayiseziswa nje kanye kubo baza noko bakhalaza xa bathi baphuma emanzini kodwa ngoko ngoluzimeleyo ubabalo lukathixo kuko konke oko njengokubani njalo apha eLouisville ngokuhlwa nje phakathi kwako konke ukukhala imihle emimangaliso yedlula umbutho wezonyango uzama ukunqanda engcwele impiliso kwilizwe lonke aninakuze niyinqande ninosuke niyiyeke ngoku aningekhe niyinqande ngaphezulu kunokubani nokunqanda ilanga injalo loo nto apha kwiminyaka embalwa eyadlulayo xa ndathi ndaqalisa eJeffersonville ndishumayela engcwele impiliso yayingaziwa ngokwenzeka iminyaka yayiyinto enzima kodwa mzalwana ngokuhlwanje zizigidi zabo yonke indawo bekhala uzama ukuyinqanda ubungenakulunga mna yehova ndiyityalile ndiya kuyinkcenkceshela ubusuku nemini ngaphandle kokuba kubekho bani uyakuthi ayohluthe esandleni sam apha kungekudala ndandijonge iintaka oonqatyana abancinane kwi-Statue of Liberty zazihleli nje phaya abafo abancinane babelele berhangqile phantsi kwesibane ndaze ndathi yintoni eyenza laa nto kumkhokheli yena wathi bazibethekise kwadaka ubuchopho izolo ngokuhlwa kwesasichotho beze esibaneni kwaye isibane ngesasibase kukhuseleko kodwa bebezama ukusicima baze bazibethekisa kwade kwadaka ubuchopho bezama ukucima isibane mna ndathi uzuko kuthixo iqikelela ukuba inoba ucinge ukuba bendiphambene ndathi oko kundifaka kwingqondo yabanye baba bantu bazama ukubetha ingcwele impiliso kunye namandla ovuko lukayesu kristu uya kubetha kutake ubuchopho bakho awusokuze yamkele nje yona uze ubhabhele kukhuseleko ukuyo injalo loo nto amen thetha neliwa Moses uthixo waxelela uMoses kwaye lona liya kukhupha amanzi alo liya kukhupha awakhe amanzi apha kungekudala ndandijonge umfanekiso kwenye imyuziyam weli liyowalibethiweyo kwaye wawukhangeleka njengomlanjana omncinci ompomboza ulingana nenaliti yokwaluka ubukhulu ndacinga okunjani ukugwenxeka abakhe babe nabo aba bazobi utheni mzalwana ndandinokuyisela laa nto ide yome xa sele ndinxanwe nyhani ewe mhlekazi uyakwazi oko uMoses wayenako ukuzokusela okuphuma kwelaliwa wayenabantu abangaphaya kwezigidi ezibini ngaphandle kwazo zonke izilwanyana kwakuthatha malunga namawaka angamashumi amane egaloni ngomzuzu ukusela bona haleluya oko kundifaka engqondweni yomntu othile enkolweni yabo unenkolo nje eyanele ukuya kwisikolo secawe ngecawe ekuseni athufe njekancinci aze amanzise njekancinane ndithanda ukuhlala kwithende apho kuphuma kugcwiza khona haleluya okwanele ukuba kundise kunaphakade haleluya ndiyavuya kuba ndimka ndaphuma kulaa ndawo yakudala ifumileyo ndeza ngapho kumthombo apho ukugalela ngalo lonke ixesha ewe mhlekazi abantu banenkolo nje eyanele ukubenza banxunguphala kuhle andinakuhlala ngaphaya kwamalunga neshumi lemizuzu bethu thisi unasisu side kangakanani nala mshumayeli lunzulu kangakanani nawo lwakho usindiso njalo loo nto nyukela kwintsasa yangecawe uze uthi kuhle ndiza kuya ndikhe ndive ukuba bathini ufumane ukuncinane ukukhwitshwa uze uphinde ujike uze kube kuphelele apho okuzuzileyo mzalwana ndiza kukuxelela xa uMoses wabetha elaliwa lamanzisa yonke intlama amen ewe mhlekazi ekuphela kwento yonke into ababeyidinga bawa kanye phantsi basela 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 bade bonela naxa kunjalo amanye amanzi ayephuma malunga neegaloni ezimashumi mane amawaka ngomzuzu ndiqiqe bangaphi abantu isigidi sabantu izigidi ezibini zabantu zazinokusela ngomzuzu omnye abanxaniweyo abantu ngaphandle kweenkamela nezilwanyana nezinto ababe nazo nayo iBhayibhile yathi aphuma ngobuninzi wavele nje wagquma enqamleze loo ntlanga yiloo ndlela uYesu Kristu wanika ngayo umoya oyingcwele hayi nje intwana ukuthi kuhle yakholwa ukuba ndiyakuya ndize ndizibandakanye nebandla ow bethu ow andinakumelana nalaa ngxolo iyandiqhaqhazelisa ukuba ungaze ufe uyawuze ugodole ufe xa unokuthi uye ezulwini ngoba mzalwane uza kuva ingxolo xa ufika phaya iBhayibhile ithi bayakhwaza haleluya imini nobusuku imini yonke ngoba akukho busuku injalo loo nto uyakufa uqinisekileyo xa ufika ezulwini ngosuku lwesibini uphaya ewe mhlekazi kuhle wena nje oko ukwenzileyo uye nje waza wafumana kancinane awunakukhe uchophe ngasekumpompozeni uze umvumele nje akugalele de uhlanjelwe kwihaleluya esizikithini uze usilahlekele uze ungazazi nokuba uphi na yiloo ndlela ofuna ukuba yiyo ndandidla ngokuxelela umalume wam utata wam kwedini ndiyindada kwesi sincinane isadunge apha eUtica Park ngenye imini utata wabuyela waze wachopha ecolvetini wathi ndifuna ukukubona udata esincinane isadunge sasimalunga nakangaka ubunzulu ndandimi phezu kwebhokisi yesepo ndakhulula iimpahla zam ndaze ndema ngeempumlo kanje ndaze ndaxhumaxhuma kulaa bhokisi yesepo ndapetha udaka lapapa macala naze ndaqalisa ukuphaqaza udaka ndathi ndenza kanjani tata wathi ngawuphuma apho ukudada ukurhubuluza edakeni lonke ixesha sinamaninzi arhubuluza edakeni amalungu ebandla kananjalo njalo loo nto njalo loo nto abarhubuluza edakeni ewe mhlekazi ngenye imini umalume wam wandikhupha ngesikhephe ndaye ndidubuleka malunga nokudada ngapha apha emlanjeni waseOhio malunga neenyawo ezimashumi abini amanzi wavele nje wathatha uphini wandithi qhweku endikhuphela emanzini wathi ngoku yintoni malunga nako amen haleluya kwafuneka ndidade okanye nditshone ngoko ow bethu usenosuku uqhelane nayo ngoko phumela phaya ekuthululeni apho uthixo avula khona iliwa wakhona phaya entlanga aze nje awagalele thetha neliwa watsho kwaye liyakuzisa awalo amanzi mhlawumbi mhlobo wam ngokuhlwanje mhlawumbi uyatshabalala umelwe kukuthetha neliwa injalo loo nto mhlawumbi sowuhambe naphi na mhlawumbi uyile ecaweni wazibandakanya nobuwesile wazibandakanya nobubhaptisi baza bakuphambanela waya kuburhabe baza wabuyela kumapentekoste ngaphaya kumanazarini behlala kwipilgrim holiness kunangoku awukabi nakuqonda. Gawuke nje uthethe neliwa ngokuhlwanje nje ingaba uyathethisana naye. Ehe, wathi thetha neliwa kwaye liyakunika awakhe amanzi. Liyakunika awakhe amanzi ukuba wena nje akudingeki umbethe kwakhona. Thetha nje naye okwabahlobo nje thetha naye. Mhlawumbi ubuke waya kugqirha. Mhlawumbi wenze yonke into oyaziyo ukuba yenziwa njani. Uzama ukuba uphile. Mhlawumbi usandula kwenza yonke into esemandleni akho phansi. Kwaye awude uphile. Bonke ugqirha. Uye kuzo zonke iofisi ozaziyo. Waza wathi ugqirha. Wena nje akusekho nto unokuyenzela. Uthini ungathethi neliwa ngokuhlwanje. Yena uyaku. Yena unamanzi obomi phaya abekelwe wena. Kukunika obomi ugqithisileyo. Ngaxesha lithile akukho umfazi eBhayibhileni ogama linguHagari ndicinga ngaye kwaye ndilungisela ukuvala ixesha. Akukho umfazi ogama linguHagari kwaye waye enomntwana omncinci wayekhutshelwe intlango enegutyana elinye lamanzi. Wayondla into encinane imini yonke kodwa amanzi aphela malunga naphakathi emini kwaye olo sana luncinci lwalukhwaza lukhala imiletyana yalo yayomile nolwimi lwalo ludumba. Usizana lonothando umama ngewayenzeni wayekhangele kuzo zonke indawo ezincinci awayenako uze afumane amanzi kodwa kwakungekho manzi afumanekayo. Wayengenakho kumelana nokubona umntwana esifa ke walubeka phantsi kwetyholo waza wabhekela malunga nomgama wokumka kwetyholo lidutyulwe waza waguqa ethetha neliwa. Akuba ethethile neliwa ingelosi yaphendula yathi, Hagari, ukumpomboza kwantoni okuya kuphaya. Kwakukho umthombo wonke uzele ngamanzi. Usabaleka unanamhla emva kwamalunga namawaka amane eminyaka. Usabaleka unanamhla itende awathi uHagari. Apho elo lisabaleka unanamhla wathetha neliwa laza iliwa lakhupha amanzi. Kwakukho abantwana bathile bamaHebheri abangena ezikweni elivuthayo ngenye imini. Baza bathetha neliwa laza iliwa laba kunye nabo. Kwakukho umfazi owaphuma eSamariya ngaxa lithile. Wayedakumbile, wayenezono, kwaye enezinto ezininzi ezijinga ebomini bakhe mhlawumbi. Kwaye wayedakumbile, waya kumthombo kaYakobi ukuze afumane ukukhululeka. Kwaye wayeye abuyele, wayedla ngokuya kumthombo kaYakobi aze abuyele. Waza ngenye imini, wabeka phantsi imbiza yamanzi phantsi, kwaye waye emi apho edakumbile. Kwaye nako kumiliwa liminga kuye. Wathetha nelo liwa wamnika okukhulu kumpompoza emphefumlweni wakhe. Wabaleka waya esixekweni akazange aphinde abuye aze kukha kwakhona. Wayenobomi wathi, izani nize kubona umntu ondixelele zonke izinto endakandazenza. Akangibi nguye lo uKristu. Wathetha neliwa laza iliwa lakhupha awalo amanzi. Kwakukho umfazana owayesele eyichithe yonke imali yakhe koogqirha oosingagqirha nabathi bayithatha yonke imali yakhe bengenako ukulinqanda ithombo legazi. Mhlawumbi wayesele emise ngefama yakhe ebhankini kwaye mhlawumbi sele eyithengisile. Kwaye waye ehleli esaluka ngenye imini waza weva okuthile kusehla ngendlela. Wathetha neliwa iliwa laguquka lathi, ubani na ondichukumisileyo? Kwaphela akuba ethethe neliwa wamnika ukumpompoza kobomi. Oko kwalinqamla ithombo yegazi lapheza ngokukhawuleza. Waye kukho umdala weimfama umngqibi emi ecaleni kodonga ngenye imini eqhaqhazela ingqele. Yonke into awayenayo yayimkile kwaye naku wayelapho enxunguphele. Baye abantu bedlula weva ukuthila kusisa wathi, yintoni leyo? Waze wathetha neliwa. Nangona amalungu enkonzo yakhe amngqungileyo azama ukumnqanda athi, akukho sidingo, awunako ukuyifumana, chasela, thula. Kodwa wakhwaza ngakumbi, wena inyana kaDavide nenzele inceba, nenzele inceba. Waza wathetha neliwa, laza iliwa lamnika ukumpompoza, aza amehlo akhe avuleka. Eli liwa lalisentlango, lilapha namhlanje, lenza abantu bavuye. Ngenye imini, yonke iYerusalem yayimile ukuze ibone ongcwele umphilisi, umqenqeleki ongcwele engena edolophini. Kukho abantu abambalwa bemiphaya bekhwaza ngamazwi abo onke, Hosana, Hosana kulowo oza egameni lenkosi. Lawo azimise ngokwawo amalungu ecawe ayekhona nawo phaya enxibe ezo ngubo zawo ezinde kunye needidi zabo emva kwabo bathi, mabathule bethu, benza ndinyukwe yinkwankqa emqolo, njalo njalo, benzeni bathule. Yena wathi, ukuba bathiye bathula, amatye ayakumqangaza ngoko nangoko. Kwakutheni ze kube njalo? eliya liwala sikwa likhutshwa entabeni kungengazandla lalisiza liqenqeleka eJerusalem amatye amancinci ayesela kulo thetha neliwa kwaye lona liyakukhupha awalo amanzi ukuba udinga usindiso ngokuhlwanje thetha neliwa liyakukhupha awalo amanzi ukuba ungumntu owileyo ngokuhlwanje thetha neliwa liyakukhupha awalo amanzi ukuba ulapha ngokuhlwanje ube ungenayo uKristu uzame lonke ibandla likhoyo edolophini ukuze ufumane usindiso thetha neliwa liyakukhupha awalo amanzi niyayikholwa ukuba ungumntu owileyo ubhekele kuThixo ucinga ukuba akusekho thuba kuwe thetha nje neliwa laye liyakukhupha amanzi alo niyakukholelwa oko ngenhliziyo yenu yonke niyakholwa ukuba uThixo uyakuninika ngenhliziyo yenu yonke niyayikholwa haleluya ulapha ngokuhlwanje ukuba uyagula ube uzame yonke into ehlabathini uzamile ukungena kumgca wokuthandazela ube ungakwazi ukungena kumgca wokuthandazela ubunawo amakhadi okuthandazela waze wajikiswa uyile komnye umhlangano waya nakomnye umhlangano uthanjisiwe ngumelusi uzile ngawo lo mgca wokuthandazela uyile kwiindawo zonke kwaye awude uphile utheni ungathethi neliwa njengoku uyakukhupha awakhe amanzi injalo loo nto theni nje ungakhe umzame yena kube kanye khawukhe uthethisane naye kanye ngoku yeli lixa yena esesakhiweni obakhe ubukho bulapha ngoku ukuze aphilise nonke ngabanye kuni ndiyayikholwa ndiyayazi ngentliziyo yam yonke ndiyakholwa kwaye kukho ezithile izinto endingazaziyo kwaye zikhona izinto endizaziyo ndaye ndiyazi ukuba uYesu Kristu unyana kaThixo ophilayo ulapha kanye ngeli lixa kanye ndizama ukubizela esiguqweni ngoku entliziyweni yam imibono iyavela kwisakhiwo sonke kanye kanye ngoku oh injalo loo nto amandla kaThixo alapha kanye injalo loo nto ndimbonile yena ehamba apha iqalile ukuvela kum ukusuka kulo ummango ukuya komnye kanye ngoku kuba kukho abantu abagulayo apha kwaye imithandazo yenu yiyo eyenzayo ukungqinela ilizwi likaThixo lisithi yena ulapha kuze kuthethwe naye ngokuhlwanje elo liwa linye lathi lema labona iingcingane zabo labona apho umfazi wayekhona owaye enethombo legazi ngalunjalo ulapha ngoku ukuba unokukhe uthethe naye yena uyakuzisa amanzi akhe niyakukholelwa oko ngentliziyo yenu yonke ucinga ntonye nenekazi eline kanye phaya esiphakathini ngoku awunalo ikhadi lokuthandazelwa andithi inenekazi elinento emhlophe ebhijelwe entanyeni ihleli kanye phaya uneswekile andithi awunalo ikhadi lokuthandazelwa unalo awudingi ikhadi lakuthandazelwa uyakukholwa oko ucinga ukuba ungakhe uthethe neliwa uyafuna ukuthetha naye ngenxa yeswekile yakho kanye ngoku yima ngeenyawo zakho ngoko injalo loo nto yithi nje ndiyamamkela uYesu Kristu ngoku njengomphilisi wam uThixo oza kukugodusa aze akwenze uphile thetha neliwa Thixo akusikelele kulungile hamba ze wenziwe uphile ucinga ntoni malunga nayo ohleli ecaleni kwakho nenekazi uhlutshwa imithambo yemilenze yakho andithi injalo loo nto yima ngeenyawo zakho ayinguye umyeni wakho lo uhleli ecaleni kwakho phaya ingaba kunjalo wena uneswekile ngokunjalo andithi ingaba kunjalo beka isandla sakho kwinkosikazi yakho kulungile nobabini nisuka e-Illinois ingaba kunjalo ngoku buyelani ke e-Illinois nithetha neliwa iya kunishiya ize ingaphinde ibuye kwakhona haleluya ndazi ntonye elaliwa lilapha iliwa laphakade elabethwa intlango injalo loo nto ucinga ntoni malunga nayo nenekazi elincinci apho lineentyatyambo emnqwazini walo uhleli apho nesifo samathambo uzama ukuphuma kuyo wena uthe wajika wajonga kwelinye icala ingaba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke ukuba uThixo uza kukuphilisa yima ngeenyawo zakho ngoko uze ugqimfize iinyawo zakho uze uthi isifo samathambo simkile kwaye kunjalo thetha neliwa kwaye yena uyakukhupha ndiyanixelela uYesu Kristu nguye izolo namhlanje naphakade ulapha ukuza kubonakalisa nantoni na ucinga ntoni malunga nayo nenekazi elihleli phaya lathi mayizukiswe inkosi naloo ngxaki yoomama linxibe encinane ekhangela kaluhlaza ibhatyi lihleli phaya uyakholwa ukuba uThixo ukuphilisile ngoko yima ngeenyawo zakho umzuzwana nje ehleli khona phaya uyakholwa ngentliziyo yakho yonke unengxaki yoomama lithumba unombhobho uhlobo oluthile lokukhama kusuka kulo ingaba kunjalo ukuba kunjalo phakamisa isandla sakho yintoni endenza ndithethe loo nto lilewa lithetha nawe thetha nawe nalo uze upheliswe haleluya. Oh, indlela ufuna ngayo ukuzisa izibonakaliso zakhe zamandla akhe. Waye ibona ingelosi kaThixo kwalanse kayomlilo eyathi yalandela abantwana enhlanga. Ihambahamba kwesi sakhiwo ngoku. Ndizama ukufumana inkosikazi ethile. Uyathandaza ndawoni apha. Umi apha yena. Ewe, ngomncinane umfazi emi kanye phaya. Owesibini ehleli ngaphakathi. Ha, yena imalunga nendoda. Imile. Umyeni onxilayo lo umthandazelayo. Ingaba kunjalo, nenekazi. Ukuba kunjalo, ima ngeenyawo zakho khona phaya. Awunamyeni ulinxila nobe umthandazela. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho. Thetha niliwa. Waye uThixo uza kumkhupha kukulonto. UThixo uyakwenza nantoni na apha ukuba nje niyakuthi niyenze. Niyayikholwa loo nto. Ingaba uyathethisana naye. Uba kunjalo, yima ngeenyawo zakho kanye ngoku uze uthethe neliwa. Lona iliwa liyakukhupha awalo amanzi. Aninakukhe niphakame. Kubani womfunela usindiso? Phakamisa isandla sakho. Uthi ndifuna yena angene entliziyweni yam. UThixo akusikelele, Thixo akusikelele, Thixo akusikelele, Thixo akusikelele. Nawe, nawe, nawe. Oh, bethu, ewe mhlakazi. Lamhlaza ukushila apho mzane wami imkile. Ungagoduka uze uphile ngoku. Haleluya. Oko kunjalo. Bonke abafuna ukuphiliswa. Phakamisani izandla zenu nithi. Nkosi ndithetha nawe, ndithetha nawe. Injalo loo nto. Nako yahamba mnumzana. Imfuqane yakho ikushile apho. Ukhululekile. Goduka. Ngelika Yesu Kristu igama. Uphilisiwe. Nabani na apha afuna ukufumana ngoku. Phakamisani izandla zenu nize nithi. Enkosi, enkosi wokundiphilisa. Ndithetha nawe egameni lika Yesu Kristu ukuba wena uyandiphilisa. Oh uThixo wenceba, thumela awakho amandla okuhlwanje kunye nentambiso kamoya oyingcwele. Yeli xa yena ekwesi sakhiwo ngoku ukuba atshayele phezu kwesi sihlwele. Wanga umoya oyingcwele angenza wonke ummangaliso. Kwaka kungangabikho mntu ugulayo okanye ukhubazekileyo oyothi asale kwesi sakhiwo ngokuhlwanje. Wanga ungaphilisa bonke ngabanye ngelika Yesu Kristu igama.